Ane chema sedu, bade. Konga se me chema sedu. Deja tika mana, tika gemi abiyose me sa tika tigira. Enda lady kunu matandi se no kuwonge na mchirina ande kupoyana. Respect school rules and regulations. And they do the right thing, I'll wait the time a teacher. Ame chema sedu, bade bide. This is all that you time you must have a kuyaka de. I'm a very angry in the kwenda kufuna chakulia. Tito for this semester, yama zima tika gemia. Only to raise, I'm not to use and not to find them, yes. It is a lot of time, mama, sit up, ya kade. I'm very angry in the kwenda kufuna chakulia. Tito for this semester, yama zima tika gemia. Only to raise, I'm not to use and not to find them. Sika kumire kuku wetu ungira kawunga. Niwe nakali ya mbonji, tika yinza na kumponza. Sawa ya kulwane salu, saku kubane kisebi danda. Lito sika tenda bife mukirisa. Kawuku mini waba mweda kuleti jimsa. Nani atwede kuleti yanga nuni woku fesa. Ubyo kulia kawunga, zena fuka kulofesa. We na free candida kusewa ye di teacher. Wemba mle ini mbutu futye dance. Indika tutandiso kusetu kabulaza tofia linga. Kali kulia kusoka ate higo double dealinga. Vajo tusimbele inyatife tulibabanda. Tendo gira chichira mkodi uyo ya kusamba. Kodi uyo ya kusamba. Kontengi esa soponze bamfu kire mwala. Anse kase kemo vyo kulia muzi ya kuswala. Aligari mire unkore miyo mbufera. Tambi takuwano adizi tinge miaka vera. This is the last time mama sitaba kulia kade. Anbedi angule ndi kwenda kufuna chakulia. Keto for this semester ya mazima tika gemia. Oli tulwisa muna tuyinza nukufika. I'm very angry in the kwenda kufuna chakulia. Eti tu for this semester ya mazima tika gemia. Oli tulwisa muna tuyinza nukufika.
Musonge nkuru, okulia nsonga nkuru. Elizo mwano mutoni wabanga mtu mkulu. Omweza ila tenda kuliso ya kwana nkuku. Choko yendo mwana performing bulunji. Na tetu muwaire sente da kunwa mbuji. Oluva wati mwenye di masitambo ya fwego. Wazira first guru edi jetu funanga paka lero. Bana baso mandala mochili na bawongera.
This is the last time mwa sitaba kuya kade. I'm very angry in the kwenda kufuna chakulia. Tetu for this semester ya mazima tika gemia. Oli tulwisa muna tuyinza nukufika. I'm very angry in the kwenda kufuna chakulia. Eti tu for this semester ya mazima tika gemia. Oli tulwisa muna tuyinza nukufika.
Mr. Jibome, amazima matufu. Wedi meibo tandi saivu liniwala. Bakubye idaka daka tweta ya kaunga. Choka igwole tulwisa muna tuyinza nukufika. Chance ni nalusa, atele ndafuka. Excuse me, let me get out. Edo na fisense ni bobu za budu. Nakatone ya nadie ya papama tuki. Na bide nakatandika ya zinya katala. Katamu chabulu mwika jaye tamuzala. Nakatu na masenamu kubigwala.
UTG, amichi masedo.
This is the last time umasita wakulia kade. I'm very angry ndi kwenda kufuna chakulia. Tito for this semester ya mazima tika gemia. Oli tulwisa muna tuyinza nukufika. I'm very angry in the kwenda kufuna chakulia. Eti tu for this semester ya mazima tika gemia.